Yo, bouncing the beat.
Tell the lies. Licious man, no man.
Clouds up on the beat.
Goma mwana la penji habida ubaza kacha mumeoka. Goma mwana la penji habida ubaza kacha mumeoka. Mbeda chani ene na mwande wani votisa.
Sorry, naomba nafasi nyingine. Hey baby, sorry, naomba nafasi nyingine. Haya ni mawazo na vikwazo ndio chanzo. Haya ni mawazo na vikwazo ndio chanzo.
Nikutala pene nao na ponga tarariano. Munai wala na kusunga wana vano. My program team, banana sola kule banjalano. Wakunja kache kwa team, batela kuchila na wina waje kwa team. We can't even drive, we can't even build, we can't even see success in our life. All we do is quarrel, every day and night. Mm. Buma muna la panji, habida ubaza kacha mumeoka. Buma muna la panji, habida ubaza kacha mumeoka.
Nafasi nyingine. Hey baby, sorry, naomba nafasi nyingine. Haya ni mawazo na vikwazo ndio chanzo. Haya ni mawazo na vikwazo ndio chanzo. Sometimes mina kumbuka yangu familia ndo nakaa chini minalia. Au kisa pombe ndo imesababisha majizonge kwenye familia. Niliacha kuwakea kwenye familia, kwa sababu familia imepotea. Leo mke wangu wataka kuniacha, kisa pombe zangu, mimi nitaacha. Hivi kwa nini nataka kunikimbia, mina wewe ndiyo mama wangu wa familia. Minataka uwe wangu wania, ndani ya moyo, mimi nimekuzimia.
Kwa mama na wapanji, habida ubaza kacha mumeoka.
Nafasi nyingine. Hey baby, sorry, naomba nafasi nyingine. Haya ni mawazo na vikwazo ndio chanzo.
Haya ni mawazo na vikwazo ndio chanzo.
Sorry baby, acha gagazabu, kiniacha mimi nitapata tabu.
Awe na kana nikakululukila unga baza pona futi iwe.
Nitarudia, nitatulia. Ukiniacha mimi nitapotea.
I'll give you one chance to change. Ukapaza pwana puti out back and leave. Mama muna la panji, habida ubaza kacha mumeoka. Mama muna la panji, habida ubaza kacha mumeoka. Mbeda chani ene na mwande wani butisa.
Sorry, naomba nafasi nyingine. Hey baby, sorry, naomba nafasi nyingine. Haya ni mawazo na vikwazo ndio chanzo.
Haya ni mawazo na vikwazo ndio chanzo.